yenzeza Frank Amuda okubamu ayuna music mulimu tya bantu bange
abayikutyeyo
banyumize wago kuvayo kukakasa nasiba mutima basadde bange nabenganda nembaleka najja kukyeyo kukyusa mbeera ate kukakasa sigenda kulemererwa edenga embeera gye ndimu yakunyigirizibwa nnyo nze sigenda kuwanika kumulimu bavuma situesi ne siguba yato nakula
kyatobonekyokayancyoka
ba biba bitunyiga lwakuba kusirika leero busanyuka yancyokaba biba bitunyiga lwakuba kusirika tuyita mu bingi nga yetewayoka tani ne tujja mu bantu ne tufunayoka fan wana wanyabuke kaseera kafuna nolaba ku bano nga bali wali bejaga anti mulembe kwa tiktok mujibeerako nene mala situasi. I know you see me vibe, I don't wanna show my stress. Si tu la ga Nero no se nyuka en chuka ba Beba na cheyo Biba vitu nyika lo aku wa kusirika Beba na cheyo Nero no se nyuka en chuka ba Beba na cheyo Biba vitu nyika lo aku wa kusirika Beba na cheyo. Edengumera gye ndimu yakunyigirizibwa nnyo nze sigenda kuwanika kumulimu bavuma situesi ne siguba yato nakula kyatoboli mugwira tuyita mu bingi nga yetewayoka tani ne tujja mu bantu ne tufunayoka fan mwana wanyabuke kaseera kafuna nolaba ku bano nga bali wali bejaga anti mulembe kwa tiktok mujibeerako nene mala situasi I know you see me vibe I don't wanna show my stress. Nyuka yanchuka ba Beba na cheyo Biba vitu nyika lwaku wakusirika Beba na cheyo Leo busa nyuka yanchuka ba Beba na cheyo Biba vitu nyika lwaku wakusirika.